Naruka na tamba na kucheza, Mwenyezi kanipa na nyongeza. Ona peke yangu miningesha poteza, inamana peke yangu nisingeweza. And I don't know you, I feel the flow and I'm ready to show you. Niko hapa. Kwamba furaha inaanza nami, kwetu ni mbali na hata sijali. Kuna sauti ndani inasema uko nyumbani. Nani nani nanyo, nani kakukera? Sishindane nao, waje tu waweza. Nakupa mfano, mengi washasema. O lakini leo, bado tunahema.
Chogyo kufika finish line, seedling to tree kupa shade. Mandela out Robben Island, haso kujipa keep the change. Raia kiangusha tyrants, winners call before feeling the ref. Bad days underwater Tyler, sober uli beat my dream. Club the red kwa dance flow, Christ fast miracles in our flow. Kites na debe ya disco, story moto moto za kesho. Seedlings that became a tree celebration. Mambo healing, mega killing. Skesu Baru boys, part 18.